amanya omulungi nomubi tomwawula abayo banno bwe mwakula kukola ekibi nga takusasira mbo abamu bagenze mu sitaani nga kyasabirira bufune bisiraani abalala bakozesa gaani sasi ku mutwe agamba mutwe kisiraani afuna te sente nga tulaba tusiraanye o tunuulira oyo gw'oliraanye abawano bazibu baagala siraanye tebagaba pulaani bwe nzijuukira ababanji maama benyambye n'ebigambo bye bangambye omuganda agamba nti nogonyege wayita bidi wekanga likusambye
mama muntumuntu ki baganda bange mbuusamu muntumuntu ki muduniya yaffe eno oh mama muntumuntu ki baganda bange mbuusamu muntumuntu ki muduniya yaffe eno
ya micro beseesa seesanga tebaseka befula bekisanga tetebakirina bazibu okumanya amaama ekibasanyusa ne bafuna eddene era ababuusabuusa abantu katono nnyo nti akabajuusa labuka kuba okola ebibatiisa lwefunye ennyingi nazo ne zibatiisa gyoyita mikwano kyolo ne gikufiisa
nze nnina abanfiisa naye nga sibafiisa ne bwe banyiga ekyo tekintiisa mpandikanako lwange era tebandiisa olwo ne bwe bafiisa bafiisa yeefiisa okufiisa yeefiisa tekimutiisa tekikutaasa
mama muntumuntu ki baganda bange mbuusamu muntumuntu ki muduniya yaffe eno oh mama muntumuntu ki baganda bange mbuusamu muntumuntu ki muduniya yaffe eno
Say life is sweet but sure, my friend never be what you really know. In this world many people talk a lot about the things that my friend have girl. They roam about, chat about, talk about them my friend. In the end you find them on dead, hey, dead by the good good friend. Mark your word, mark your ways, use your mind. Bantu wazibu silimba ukuwa higa mbaga la silanya bantu manjiga. Loku ze jipe mkwanu kwa yelu anjiga. Love ne chizibu yelu asaga. Abantu wazibu nyama ukubaiga. Abantu wazibu nyama ukubaiga. Wazibu nyama ama ukubaiga. Na wafudeko kuwanga wanyika.
Mama muntu muntu chiba kana wange. Mbusamu muntu muntu chimdunia ya feno. Oh mama muntu muntu chiba kana wange. Mbusamu muntu muntu chimdunia ya feno.
Banemye okubamanya omulungi n'omubi tomwawula abayo banno bwe mwakula kukola ekibi nga takusasira mbo abamu bagenze mu sitaani nga kyasabirira bufune bisiraani abalala bakozesa gaani sasi ku mutwe agamba mutwe kisiraani afuna te sente nga tulaba tusiraanye o tunuulira oyo gw'oliraanye abawano bazibu baagala siraanye tebagaba pulaani bwe nzijuukira ababanji maama benyambye n'ebigambo bye bangambye omuganda agamba nti nogonyege wayita bidi wekanga likusambye
mama muntumuntu ki baganda bange mbuusamu muntumuntu ki muduniya yaffe eno oh mama muntumuntu ki baganda bange mbuusamu muntumuntu ki muduniya yaffe eno mama muntumuntu ki baganda bange.